suka be jokol be on bismillah hedade studio tamani hedgo hertini o min noddir actu des jeunes mi Ousmane Niall bi woni do min tawda do e Mamadou Sama Seku Sembe Seku en bismillah
sa akhere ke jongore no badda
aha wallahi alhamdulillah hedon ko jogina tan
e ben puddiran tafon ko wiyata couvre feu to donzo ton dum iminama sa mudun jeewana le journal meden to kitaton dun wiama suka be itobe hayrebe ben ana heewi san o do watto tawene telaji kewdi an hen dum dun en fotitinan e le kabor on timiniran kabaru sembe chaldi Ousmane Niall bi
ko wuro fe ko CNSP wi fuddo minu yaade 5h bete uminama to donso to kay sembe sego
non tigi hayreke jom wari men kambe hawrebe habitibe gonbe tumbe min imidi dun tawene dum wala fe sukabe ben nokku o
elei tongode hollitande sappo e jena lewru utu yabbinu ndu horebe habbitibe wombe duwanse be jamiri kuvurfe on ngota ele ngendindi be kolliti wiire lugagol an wala nyane fu ele ngendindi faarena yimbe gallebe wadi sobe ngadi de yamirore ele majjun be sukabe ka ana darda lamu kobbe tinno kuvurfe o wade sabe lewi mabbe ndenago o ana fandi ele ngendi duwanse ndi keredembe mido yidi kuvurfe o ka warta duwanza yude no gaytati yande warde joyande bete dum fandinan halaji di wiyata mido welti e do majjun kam mido yidi couvre feu o warta duanza e wattudi guddude sedan e dey jamma fe yimbe galle be hakkilaji mudum e baltaki bandiji ana bawi nature ciudere de kany e bitigaji di wakati fuf ni wodana ko couvre feu o darna ko soni couvre feu o itama duanza mo heddi tabede do ngendi bam ko di dok yude minuit jamma nanta fe to ana fofa sel non holitiri sukabe yogabe e ley gallurande
sembe seku en jaran joni kita do sukabe jogolbe gondi e wadde golleji kamnidi sanne don ittugol kaaje e jaari ndiji
non tigi Ousmane Niall buli tawene faratiji muudi ane odo golle o ben kedjado amen wonde to fude Moussa jagti won ko habani en kedana fashi tango amnata jalo
nokkure do jaareli ittete min goni be buri sukabe temedere wombe li ngay kare be jogi pelngaji jale kany e martu ngaji be gondi e asude fabe keba jaarendi be lewi be sukabe ittobe jaareni wombe li ngay kare to dowto kan way samude mabbe wakati fuf saka hala ma wakati ndungu juuni demba sanogo kanko mo goto e be sukabe kedo dem
panali ben le wattu ndungu farati modo wodi wodo fu career ngaji di ana cham himbe didon tato ana bay heddade hen wotti yoga himbe galle ko to hewbe ana bay heddade hen ana barma yoga bidu ana barma le hen fasani
pol keita dun kanyun dun itto wa jaarendi to nokkure jaarendi itteteto o holliti wiide wayde hebude cogu somay mudun battata dum e gar gollal do waawi heddade hen nyene fu kero dem
malgré les risques
mais tawa farati won e mudum be ngondi e wadi o golle amen keba dum en burda golle ko wala sa min jukina wadi o golle amen keba sedde mudum min jida heddade dum de nyofi jukki amen wadde mi den kabo wadde ko min baayi
kamiyon kibbo jaareni ka ana sottire ujinaji didi yogaabe ka ngadan ko fatta lewru tawe kebali kamiyon goto mititide tan bonana cakitidi wadde ton di neddo goto heddi ke hen nyene didi julle lewru korkande won ko fori Moussa jakite heban studio tamani yude kita
sembe seku kabaru taliki handen hedum wodi mile en kala hala
non tigi ben kala hala maccu ka ku mamra amen den be tuwa ku be fouti mabbe dum woni ko yammite kala atnere chapantade e go lewru out ben ko hika ko gonde mudum dum andon odo golle maccu ka ku hakunde karnu sappo e jeego boy karnu sappo e jeenabo kedan nan kanku yam sokul bal ben no jangino jande do dora do kabaru taliki hande ka e foftere woni kedana fajtango amnata jall
wakati nde Amerika andande annasara en jehiton famu inaton yimbe galle ben godana dum ko wete l'occident european ko dum warti leyde balebele yimbe jon en terde pameteno so be ngara dum en maccube be daba dum en ilde gori so be jotti ke ton bato ngaji pamannobe snababe amerika nenno kebal europe kanye amerika fu afrika yuwi yimbe meden golli ngal gollal wadi so fandini kebal kanyin e yargol yeso runde afrikne
sembe seku e wi o jangino universite hono adadu himbe ko balebe bamabe le ngol maccuda gol andaga kanko tewto o wi ka fandi fu ana ya himbe ujinaji nokayo en jaran joni yotre meden minimag ko tagita wiyede ana wadde sanne wattu joni on sukabe jokkolbe gollorobe do weli mobbe en jobata ke fi hunde ana darofa juttina circulation bamako o
ko buri hewde mbiyan Ousmane Niall buli bamako do mbiyan so ambutage mawni tan goto fu dartan hore mu denda sukabe yogabe bama anya denda wadde ne wamu nyaa Allah circulation o ana feewa ko buri hewde e lefingaji di be tawata e mudu keddana ko min en mbiyan kanko Mohamed Ali e Alida do fay tango amnata jan
ko feñama korosite UNICEF do min goni num foro ko andirta do american kanko mo suka gado wa paresire ana mo intina jahawaraji mo bidaje motongaji elewi makko fana makko wallude yimbe jabotobe fatikalo lawungu
beta sawulo
hakki duu jiddi fa jitti ni wondi odo golle o fuli sabe dunno na heba no kuyidi kaso do gala do circulation o jiboto soni gorfu fu yebi ki kabaro be dan halkudi sato yimbe jati yennanka haami yetata ko sabi musulma latadi tabotodo sariyaji
elema jur gollangal ana jogi kutteji non hollitiri
yimbe le yogabe ngabban dukkoede am yogabe jati gidal mayde watta fawde am
to bangal yimbe jabbotobe to kolliti wiide golle makko o kayo golle lobbo mo tinnomo jokka gollal makko ngal
les jeunes actuellement
mbele hebana les situation tawta go fi sariyaji di nyande yidinde golli sanne an hani be jette
hono ni nu foroko anitirter american sukabe hewbe hono makko ana buti do bamako do be gollal mudu en dari mo intingol jawaraji mo bilaji e motongaji
Mohamed Ali Aminata Diallo on jarama jaran joni yewtireji haru caldi sambe segu championnat national ligue 1 ballon koyde Caritas equipe ngay tatikani fide dum
non tigi Ousmane Niall buli en ben ko wobi non kay equipe ngaji nay hande wadde ko wiyete championnat alle simple ka ko joliba holti wide wala e kabaro ko den men equipe ngaji tati hebundirta stade malien real bamako kanye yele olympique
match ngay di fu anakan fiede stade 26 mars diude nogay e jena lewru utundu yade sapo e joyi lewru septembre wurdo hebude tobbe kewdo fu kanye latto champion mali
Ousmane Niall buli holta wide kiki kuate bama ma fay boy to FC Metz
non jati sembe seku FC Metz holi TV de talatar ya benende defenseur do no pio tiagal mo Mali Boubacar Kiki kuyate mo dubi noga e tati iwri 3 o wari le club mabbe o heddo don fa 2024
en ben final bien figol ballon robe leedu tubakube en hani fiade kiki da ko on ben to Saint Sebastien to Espagne hakune Lyon e kanye Wolfsburg
demi final be sugabe rewbe Wolfsburg kawino rewbe be FC Barcelone 1-0 dum wadi talatar jabbenende jango mudun equipe lyonnaise o do kaindo hawino equipe paris saint germain 1-0
en ben Ousmane Niall buli o do coupe o kay nata e juude sike wala Wolfsburg woni kabbe non e hitande 2003 hitande 2014 madun be lyon hebbe non hitande 2011 hitande 2012 e kanye 2016 warre 2019 ndenno jabu hebata kikida ko Ousmane Niall
non jati sembe se ko accira ni kabaru je handen en juuta hettobe en fu juuta ngona hertna hertobe en gombe sigaso fa handen don na tabade sariya bi an dentim e nyaw coronavirus o kedde hedat do e seeda yewtirtus o gerende wana jukkininde wassalam.